Hegoelle, hegoelle. Når du her er Margaret Mahe. Hegoelle, hegoelle. Gajne au hehe. Hei, hei, hei. Go au hehe a kai hehe. Hekuille, hekuille, kaini aupi. Heai, 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 ko aua hehuia kaipi. Hekuille, hekuille, kaini aupai. Heai, 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 ko aua hehuia kaipai. Hekuille, hekuille, kai taulango. Io, 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 ko aua hia hia oi kai lango. Ko aua he hia kai hihi, ko aua he hia kai pi, ko aua he hia kai pai. Kai ko aua hohou ki te lango tēnā. Tōhā nī lango.
Kupu hou. Hekuele fantail.